Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nun jire to bogi janega fanu hala Mamadou Sama Seku jam walisa krabe hediwe. Leydi Mali ndi napeliti yeddude kala hippugol le sedawo do Niger nyande aswere nde woni ko dum do hala yeso Nations Unies wonande Abdoulaye Diop ministre ko ngido golidal hakune leyde wono fofu jamar tumbutu e 12 wurri ben sabi taccugol attol ngol tidal nyamduuji di ben tayka mahle di do risonga di di risongaaji didden ala hali faba deplacer mbf 800 di do wattuuji di le nukuji yogaaji kanon yelabe do fofu rutaade tumabe tun dingun sembe kabaru jamen hande beta altinere nogo e 2 septembre 2023 bismillah sakrabe Leydi Mali ndi holliti kasen wiide wonda ka fe hebugol sidawo do Niger nyande aswere nde 23 septembre 2023 dun do hala wattu bottu chapande jidde jottobo Nations Unies ele ko ami hala mbiyan leydi mbi ministre meden kubni do guldal hakunde leydi Abdoulaye Diop nyingi sanne leydi France ndi fodde mako woytade dejere conseil sécurité bangal bonandaji terrorist en le Mali keddana ko benen alsisi
kejaro leydi Mali le oro batu gondo wadde onito ka halira e halaji mudum joyre fi sedda Abdoulaye Diop ministre kejaro kabaruji hakune leydi Mali kan leede selaka holiti wiide leede amendi wana ko jabani feyi imadaraji mangal padem mo sedeo anni wadde Niger o beedi hem wiide leede amendi ka anni yaki jodaade so tumodira juude mudum yoppa sedeo wada odo golle yeso yimbe le fu gonnobe odo batu Nations Unies to Abdoulaye Diop supike juude leede France mo holiti wiide ana wondi jukitaade fahamne imadaraji mudum yallan heba samminde leede amendi fayto leful sahingel horefu ko nawre bangal otugol kaaki fedde munisma yoppa leedi amendi fa laaba chapantati go o lewru desam ngarondu ministre kejaro leedi mali lingal do kawtal ka holiti wiide gouvernement leedi amendi anyaaki fe junnude odo sarti Abdoulaye Diop wadi du noddango fewde gube jogibe kaborde cinbe kaldal kawrangal ita koyde mu en fa laaba e gube terroriste embe micintinde wiide fedde nabe noddirta conseil de sécurité onito immini jukkoje de o bamino so o tongi do malin yogaabe wadi alkamsara bettinde yimbe le jettom dum wodanno le hakkuni mabbe ana horebe gube jogibe kaborde cinbe kaldal kawral gal hitane 2015
no jati hakkuni yimbe jettombe bedo malinkobe be jukka gila mbiyen nyande 2 septembre 2017 horande nasojini bo hen kanko Mohamed Ould Matali gondo le sente wako jun o derno hulti wiide dido jukkoji di ko imina ko yo mojjere monde dum latto sababu huncana hore hakkiji mogudi fufu ko wonko hanni Moussa Agma hakke dan fostango sita sirbe
on andi jati wikkuteji di jukkoji ana satti sanne sabne wawa dawde yanno ko fu wawa hewde konti mudum mi biddo leedi Mali hal hannen wi midi jukka fesa kaldum jamar ko heemudum milda yalla dum gonga yogabe mina jati midi milti hen gam e tampi sanne on andi onen torramudum fotiri sattude handen jon semtan won jon gonga sabe wadan kulleji be lamdata ko ma be midla ko jati hokkudema hala ko milida gam welti sanne sabe Mali hewti dimako mudum to sabe bini so di jukkoji heba huncha itade hora amen yogabe mina jati mi hono di kulleji binnaddo amen yo gonga no mi welti hanne sanne ciagane hewti mi hakkeji dan min biddo leedi Mali min ka keda fuma fotu mi anti jati hannen wi leedi malnin ana woni jingunde kan sami anti min wala neddo yebaado
sakira wotu taklay wodu kamara yom bango bem am Facebook ay Twitter yande aswere nokoy 3 septembre bento gawtul ta wiide do goto mimi leedi denno dum anda ko dum so wona fufu wuri ngonobe li hen holtam wi kay bonandaji di kasika wala di mouni sababu ben asido dum anda ka wakat juno no holita wona fufu wuri jamare tumutu e 12 bangal taccugol lawul gongol ben do mabbe to tumutu tonno tellaji di ben tampini sanna yimbele tampere en ben transporter en 12 dun ngoyti ke cadele raf jahul e garol do datol 12 gawo ko buri jonte didi hande ziyatata maga won ko hebeni kedo festango sita sidi be alsisi
le geni wala be teman taton e chepan taton e taton jamare holliti metum en sanne ko nari bangal tedalaji nyamiri din jungo ciottoben
dilil woyende
kosam kulle hono kosam neban kan ko nande mudum ona tiidi sanne yimbe wawa fe sodde dum kasen dedo kulantiriji de inde mudum inda jonka ana hebe dom ga julabe no tiidi sutirta dum yimbe tawina e tiida fe sabe taccugo lawongol dedo kulle mutti warde dum
hirawka kajina
udde gol lawol hakkune duanzan to yaade raison gawo wadde tedalaji mawdi do hebugol kulleji nyaametedi di lewi kango sidi haydara amiru bureau conseil transporteur en genni duanzan lewi makko fa handen mobile civil fe goto wawa yaltade genni duanzan hucca tumutu magawo
fayido mi ngoni nyaloma hande o ya warta waladu lawongol mublay di fuko dari dawobe fuudom woni nyawbe an hakkunu mabbe yogabe hore wala fuko nyaama mi jikkini jikki lobbu ka wiide taygol lawongol mi ngondi fewde mudum mi nyaloma hande o ka waram hebina jogolal nyalade garode
fanden o torra hebnade jogala dogna mublaji kay jamaren muni ton sedande torraji
to ansum to hulta wiide cugumar o tii sanne do watujidi sakku chakuru men noga jukilo gonnodo unyaadi di tamadi di joni yo unyaaji tatti den no kilo goto ben maro ndema do le ansum jaati yo temdere e chapande nay der no e wi kabaru heba tun yo sabbi ko kam en ndema be fufu njuppi nukuji di ben sabbi raf ndenago fande le kabaru mbien kabaru fa ba déplacer mbé le sahal e wudundu laba fi dido watuji di soto bankas ton no lamu mbien di lamu bonyagara ngonbe ton be mbé holiti jogala mabbe ana fewi wona non o rito minaka mbien do egube ben jogibe chadele alqadaram den nan be do tan yade isa umar tugula won ko benake do fostango alcisse e citacidibe
alhalimu yimbe le egube iwre jonde mu em gombe le cercle bankas ana le wuduleede amendi wolle mudum le nyalomo hande o ka yaade chagal sanne le nyalade bettide nom holitiri wede goto e gudu ude jonde mudum gondole nokku o mo yida inde mudum haale
inshallah barkaji
mede yetta alla sanne yimbe ko warta joni seme mudum famditi be faber kembe kalsi kay ko nyamete mede tewtor lamo fa hande tinno fiya dabiriji hon be yimbe hibirta birfito nokku jomu en
ko amboreromi
minaka ana le saha leede amendi ego ude jonde mu em garobe tawtondirde le nokku o ka ana wondi yarde yeso kanyundu sanne tawede imma daraji de kanan ko be fayeto ong ngaydi wondi wadde fewde mabbe nom holitiri wede Ahmad Hashimi Dikko kanko woni lamido fedde mi dirta development social le nokko
le temdre fu chefan e joon e joon yimi egwep nokko jum en wala to walta ga yogabe fa hannen wala to walta to fon ko nari bangal nyamiriji be faaba ma sedan torra goto ko wonto hannen yu lafi jiyan
le nokko le noga e jiddi to yimbe le egube jonde mu em woni le nyalawmo hande o menaka ko buri galleji ujinaji sappo woni le mudum yimbe le gombe le hembe du adadu mu em ana buri ujinaji chapan jeegom e go'o on do nokku fayoto nokkule kewde godde to yimbe le egube iwde jonde mu em woni le leedi amendi gombe ton be ka ana wada noddango fewde kanon kobe fayoto yimbe le jom bawbe faabobe yella alhal no be gondi wurde toni ana heba waytade
to san e to minyam bien 20 septembre weli san bien sabbi be ko totam ton ngaji temde jeegom e bien chapande jeena gaw gawri donno dum fecama nyade aljumaare de hakune ko buri unyaaji yimbe le ben hasindini be cercle san totam bien ton ngaji temde nay e sappo e joy be to minyam be temde didi chapande jeddi e joy denno ngado dokal won gouverneur o bangal faaba commissaire sécurité alimentaire yotro meden hertande verification hande na yubi do hunde lulinde deep fake ben woni nambaraji luggudi di kulintereji mudun non ben jibi di famu fufu neddo hebata en kanko draman maga wadi lugaje lambe do famu kedena fastango sitasidibe
deep fake yo kulleji kesi ko watede beme ande ko nato sabe wenyutunde video ngaji e ojoji nanan mudun le di beme ande kesse bedde wa weltude ko fo neddo goto wadal ko fon goddo kasin mabbe mudina journal goto e wala hen kongol neddo goddo hen helloji kewdi de beme ande ana wada o kabar ko noddirte deep fake lewi kam ande kabarji beme ande deep fake yu helloji wonde de beme ande wadan di kulleji ko yotinta jamaren hone video ngaji jalnande nanal mudun gamyal man handen yimbeji hewbe ana wada kulleji yogaaji ndodi hello beme ande hone misali yillunde jamaren ma holutunde kabaroji peneji fatade bamde fotoji bin bani adama e kongi mudun yeda do de beme ande taba jom andal mudun wala hen tewde honan di kulleji hebirte jogala yimbe andina kabaroji beme ande ana wonde fide dabriji yalla yimbe wado di kulleji an heba mate to neddo fu yentodo beme ande den sa watti fu so wado hon di kulleji yogabe ana wawi kolitene bi kulleji peneji non le hello beme ande ko noddirte deep face video reddit ma deep facebook labde hello beme ande didi ana faabo jamaren heba no watta lugan goji do di kabaru yettedi do de beme ande on wa made kabaru amme hewdi di wad lugan goji do mudun do hello amme beme ande ko noddirte www.toprestige8.org
sakal on pawil okaten kabaru jamen mitonta sar fufu mita do application so tamni yo bangal play store o seri yotrame en magazine
jonte kese martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darade do khabaru cellal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu ndento e odo nyaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare caldi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude jidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puye e caldi modon
odo nyaw ana wawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaw no newiri
udde no kuja fu to moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
ndentere du e arkillaji borne kaddule du kuboode e caldi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tundan hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bayi wujade nebe meji e caldi modon e caldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
minister kumani do cellal kanyu e hinna yurmeede
yewtama da hawlu hande na yewi do kawtal ngadangal na Nairobi to Kenya do Ahmed Sekou Diallo kanko dunke hawlu mi holti mette makko bangal bonandaji ngateli sengel yewde me bonandani jam yotal joro kanyi wolde e kunande mun en wobbe holti wiide dum do jaatu won sababu ben wita wita jamarande kanko dum do woni ben ko hebani Fatia tar gonno do turke da fostango Alcice e Citadelle be nyalle jam
le bateau rune afrique chakitido ngodannodo waytagol wakati o kawrube hembe holiti wiide waytagol wakati o kuteje mudum matama do golleji kewdi leful sahingel lawal kany eleke ana sedo edo yoga edo kuteje de
sugabe johalbe ko heewi hannen ana wita yatta galleede sabe kuteji kunnaare bangal wetagon watti sabe led yoga hannen kam antabaton famala sedan fayottaade honne bonalaji diyan e nannal mudun du sabe bini wittigon sugabe ko heewi tiagan leede du huune watta ko gilda jamar hanne sanne watti yottike hanne dabe han fi ede hono do hibirta jogola
aba bakar mahammad goto e walde hayabe golnobe hore mu emle leedi chad ka hali ko buri dum o wi wayta gol wakati o latike sababu hayabe hono mako hewbe kam en ka jikke mudum fu boni
e ce n'est pas facile ya bo
nya fa sanne sa yimbe hewbe ana tampi nyolman hanne yogabe jati ana maya yi witto witto mi en welta watti ana sami bin hanne suga jolo ko heewi waasa fawde jikke mudum jati hebde leje leto jodi ton wetan watti natigen sabe hannen sugabe jolle ko heewi jodibe led afrique metti an hakkune remobe kay e marobe dabaji do fu ana fawi ndu kabaruji wetan ko watti
cela est dû au changement climatique
dabere ko hani fi hede fewre waytagol wakati odo hala mudum memamale odo batu tawanobe tombe holiti wiire jonka wajibi kina ko hawra edo mudum bangal hunchangol hore waytagol wakati o golleji mudum fudata bed jonka be bi hala wala ko nafata golle oni jokket jonka nam holitiri wiide kanko Muhammadu Wedrago o goto e waldene be noddirta Alliance Pan-African pour la Justice Climatique
Nairobi pour moi
misum lamdama mi an Nairobi jati fi dabriji han natade sabe o torra hebne jogola gadi tati an han jokkede sanne hone golleji ko naare bangal deman e maran dabaji be holliti wi kabarji ha waluji an han hebede ko natto sabe tutgon le misal mudun ko faddoto ko teji wenta ko watti soni le fon sahin fete tutgon le nanan suka fe goto yaltata deledde lefon sahel yahaledde yogaje sabi fe maro dabaji jodi do ledde sahin suni torra hewtedun yida jude on nuku yahal nuku goddo nuku fu ton daba way nyamde fa hara on nuku ko weli maro dabaji
l'hiver pour faire rester chez lui que de migrer
yalla imbel gombel ronde africain heba wurde wajibi kina yirwere lawol mudum nange sabi ko hala mudum hala jom fuso hala yirwere hala ka fay hun hala ka dom holitiri wede yogaje tawa nobe le kawrtangal Nairobi to fa dum heba hunchened hore kanko hayejo golno hore mudum du woni Ababakar Muhammad holiti wiide wajibi jonka kina kana kobe leede de dum wodani fu daro darde mudum
min tiji jati wi government holiti bode mudum e dabri di wonde fiide yal ana huncha o torra no yawiri
dabreji kolitaadi e le kawrtal ronde afrique pawido e do waytagol wakati o halaji mudum maran fa hale dubai dum wadam le lewru desamba rundu ele kawrtal noga e jettobo ngodan do waytagol wakati mo noddirta COP28 Muhammadu Wedrago ana narda kejabe runde Afrique fu ngarobe fa tawe e ngaldo kawrtal laato daane wotere
si
soni lede balebe fu dokkondiru daane politi kabar goto le batono dirtedo COP 28 mede tiji dabarji lobbi fieten ko natto sa sukabe jokalbe jodbe lede Afrique an heba wada gurnal lobban le lede mu en
dans les tiroirs
so min jodi kemi tumudire jude amem golle o yaham dada jude amem wajibi jonka kulleji wade fewre waytagol wakati o nam holitiri wede kanko Ahmed Sekou Diallo umunarda yimbe fayoto kanan ko be fu daro darne mudu em yellana heba fewre waytagol wakati o